I-Democratic Alliance iyaxeka isinqumo sekomiti lesishayamthetho sikazwelonke lezokuthuthukiswa kumphakathi sokungamukeli umthethosivivinywa wokuchibiyela wezingane i-B19 ka-2023. Okufike kushaqise kakhulu ukuthi lona kanye leli komiti kanye nomnyango wezokuthuthukiswa komphakathi bebekhombisa izimpawu zokukweseka nokukuthakasela konke okuqukethwe yilo mthethosivivinywa we-DA. Babuye bavuma nokuthi kukhona ukungahambi kahle kanye namagebe emthethweni okushiya izingane zisengozini, kodwa baqoka ukungawuxhasi lo mthethosivivinywa. Lokhu ke kusho ukuthi izingane ezingaphansi kweziyisithupha ezisezikhungweni zokunakekelwa zisazoqhubeka nokungavikelwa umthetho wase-South Africa. Noma-ke kunjalo, i-DA isazoqhubeka nokulwela inhlalakahle nokuphepha kanye namalungelo ezingane. Ngemuva kokhetho lwango-2024, i-DA izophinde iwubuyisele lo mthethosivivinywa ezithebeni zesishayamthetho futhi iqinisekise ukuvikelwa nokunakekelwa kwazo zonke izingane njengoba sinyanzelekiswa ukwenze njalo umthethosisekelo walelizwe. Siyiqembu le-DA sizoqhubeka ukwenza konke okusemandleni ukuvikela labo abangakwazi ukuzikhulumela ukuze sitakule uMzansi otakwini abafakwe kulo yilo hulumeni we-ANC ongenandaba nokuthi kwenzakalani ezimpilweni zabantu.